ɗo yo studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde
keɗe kabaruji amen ɗi e fulfulde miɗen alalbare noga e lewru mai hitan 2026 sakiraɓe to gonɗom heɗade hejuji amen e leydi mangal muɗum Bakary Dion o fuu mi calmin om sanne mi andina on tan wiide kiiti pawiɗo e dow yimɓe langaɓe saabi guykana du samugol e dow yimɓe kañ ko nandi muɗum ka golleji muɗum fuɗɗi tribunal grand instance commune nayoba district bamako ɗo talatare keñem haala ko yimɓe heewi sanne le cuuɗi kasuji ɗi haala muɗum memama ele oɗo batu homo fuu warta fa lon to tam sen fit haala muɗum yimɓe hewɓe andanɓe kabaruji ɓilli ɗe bilki sembe calɗi kañum en ka holliti wiide joga ikkintinowo joga buule en garo fa suuɓe ele ko warta ko ka darde muɗum ana hani matel sanne ele piiɗe balon leydi amen sakiraɓe ɗum sembe kabaruji ɗi mi jogan om kiiɗe hannde bisimilla moɗon mi heɗaɗen holliti on joom ɗo kabaruji ɗi fuɗɗata ɗo kiiti arande radio kertanaɗo yimɓel nanggaɓe saabi guyka samugol do yimɓe kañi ko o nandi muɗum ka golleji muɗum fuɗɗi tribunal grand instance commune nayoba district bamako ɗo talatare keñem yimɓel jettoyom kañum en woni nanggaɓe kayfaɓe wiide waɗi golleji bonɗi ele ɗoɗo kiiti haala ko ɓilli e yimɓelɓe ko heewi le cuuɗi kasuji ɗi le ñalawma hannde oɗo haala muɗum memama ele ɗiɗo golleji le wi kanko procureur tribunal commune grand instance commune nayoba district bamako ɗo ɗum woni Idrissa Amidou Touré o holliti wiide mandat de dépôt ɗum woni ko yimɓe naɓɓe nangguete wakkati fuu so udde le cuuɗi kasuji ɗi ko ka sa yi heewi sanne fuu ɗum woni yimɓe fo heewi mumen fuu le ñalawma hannde o yoppi darɗe mumen saabi yimɓe nangueteɓe saabi guykaji so a yoppi ɗum yaltiki yiiloyke ni tam yimɓe ɓe bonnani ɓe ka so yeehi ɗum ana wawi waddude mumen mboyi yonki fa keɓen famtare anni ko o wiide fettango Ousmane Niali Boly
yimɓe celli darade e darde moɓɓen joppididon e saria margal le galleji neɗɗaku finatawa iwri no woruno ɗum laati sababu bonugol sombu sukaɓe hewɓe e raf heɓugol golle ɓeydugol wullitagol saria na du kasen guykaji sini a ƴeewi guykaji ɓuuri nawde himɓe diina ɓamgol jawdiji suudu baba saabi gujjuɗo moto jakarta gujjanaɗo jaate ɗum ɓurata nawde wala fuu ko yiɗinande sowana wiye gujjo makko nanggama uddama kasu le wullitaɓe saria teme doron fuu capanɗe jeɗɗon e joyon jusugol mumɓen waɗama ɗummon fuu hedde muɗum ana hani darade e darde mum yalla leydi ndi ana darto
jafara be anale cercle tenenku guureji kewɗi kañum ka yettike toma aljumare sappo e joyi lewru mai ɓettindu ɗum laatike sababu sultinde sanne yimɓe gomɓe tom ɓe gondunoɓe fewde tiɗɗalaji kewɗi guureji ɗi ana maaro nebam fa yetto kosam kañe e sikkaro le yimɓelle gaɗanaɓe nde ɗo moƴƴere ñalawma hannde o kañum en ka holti sanne kañum en ka holti sanne weltare mumen fewde e majjum fa keɓen famtare anni ko goto e mabɓe mo yiɗa inde muɗum firte wi Ousmane Niali Boly
hono ñawruji ko wari e inde jafara ko gouvernement Mali walli gendi ndi jonnaraki ɗum ana waranno joni sona gendi tampino sanne a aljumar ƴaɓɓi ndene ana hawra e 15 mai a ñawru ndi wari a gendi fuu weltamen mayru saabi hakkillaji lobbi keɓama kasi haaletenoko wona ɗum wondi kasi yimɓe hewɓe hakkillaji mum ɓayettike saabi ko ñawru ɗin gari ko a ñawru ko hani futtino warde no jafaraɓe wona ɗum wari ka wonko wari saabi hono ko min nanino tonnage ko hanino warde ko min jiyal ɗum kako wari ko min heƴaɓe gendiɓe min Allah jeeɓi minen ɗum min gaɗan fuu gendi salla hom fan heɓa hen seeɗan seeɗan tawa ko heddi ko warde saabi min kaltana wiya ko heddi ko du ana to wonko heddi caggal ko wari ko du yo hawra e endu
fedde ɓe noddirta fema futto yimɓele joyom kañum woni ko suuɓile ñalawma hannde o tafom ka ele hakkunde yimɓele naroɓe fa arɗo nadu laatade ikkintinowo joga buule mpoɓe balomle leydi amen ndi le hakkunde ɓeɗo yimɓele cuɓaɓe ana neɗɗo kiɗɗo goto mo malinkoɓe andino sanne ɗum woni Mohammed Maga Suba supporteur en ɓe ɗum woni jingonoɓe joga buule en ɓe kañum en ka holliti wiide tawaɗo e neɗɗo cuɓaɗo le hakkunde ɓeɗo yimɓe ka fuu eɓe jiiɗi tawa yimɓele neɗɗo ikkintinowo joga buule en le leydi amen ndi ñalawma hannde o ka tinno yalla piyoɓe balon amen leydi amen ndi kañum en kana heɓa yaade to woɗɗi sanne ama diar tarawole ka holliti wiide yimɓele piyoɓe balon leydi amen ndi ñalawma hannde o kañum en kana wawi sanne ɓiɓɓe leydi malini du ana jikkani jikke lobbo wiide ɓe mbawi yaade to woɗɗi sanne fa keɓen famtare anni ko wi kalifa goytaɗo fettan Ousmane Niali Boly
sur le papier
dow ɗereji sini a ƴeewi yogaɓe hono Florent Ibengue kañe woɓɓe kasen hono Mohammed Maga Suba ɓen ana andi no Mali worri ka jaabuji keɓaɗi le kanngaji caggitiɗi ɗi haala ana heewi dow muɗon do joguininde gollidinde e arandeɓe mbiɗa miila fema foot hannden ana wawi suɓade sarɗi mawɗo dow tugade joguiɓe faamu sanne de ballon afrique na du tugade dow jokkinde anduɓe ballon Mali sini a ƴeewi hono fewɓe ballon Mali hannden ɓe poriri ni jingo noɓe Mali ana jiɗɗi Mali ɓooya yiyeede hono leyɗe ɓurɗe wawde ballon le afrique
studio tamani mo fondation irondel do mali do kanyi e golli dimbe mudun radioji e teleji mali irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne e gouvernement norvège
balɗe seeɗa tam heddi hakkunde amen e julde layya ha coroɓe mbalu ko hirsata wonto yimɓe hewɓe kañum en ka holti wiide le ñalawma hannde o nokku ono wurdini ka wona ko newaniɗo en feewi hewɓe kañum en du ana wondi domde joddiji mum en le ñalawma hannde o hewɓe mabɓe du anda fuu hono watta yalla ana heɓa wadde julde nde no woɗiri fa keɓen famtare do ɓeɗo yimɓele fuu andi ko mayɗen mayga heɓani emen du zoum sur no ñalawma hannde o ɗo fettanmo du samasiku
ɗiɗo wattuji ɗi lummoji dabaji bamako ɗi ani kewi jama ka coroɓe baali kay nafamɗi hikka cogguji ɗi tiiɗi fa sanne fa no laatiki sababu watini terɗe coroɓe hewɓe bakari mawɗo galle mo jeyɗa yimɓele cikitiɓe fa hannde duuɓi ƴaɓɓiɗi ɗi o soodan mbaalu makko hakkude ujunaji sappo e jeɗɗi e ujunaji nogas sefa hannde yalla heɓde mbaalu nango hakkillo famɗi fof ujunaji capan tati hewti wala bawɗe o wi o doma ñande iidi ndi jaati yalla denko heɓile lummoji ɗi mbaalu mo coggu mum yaafi yimɓele hewɓe kay ɓeydade cogguji tiɗuɗi ɗi taadi fudu naati e yoɓugol joddiji ɗi iidi ndi sartama ñandinoga e jiɗɗi me yiila golloɓe hewɓe yo fodde nden heɓde joddi mabɓe hono ɗum holliti neɗɗo goto de réseau sociaux ngaji ɗi cofete ko mbowi ko caggal 31 décembre majjan yesso yimɓe ka hikka soɓe goni fof ɓe jaltinte yo honone hollitinde coggu baaliji ɗi tiiɗi fa yetti nokku
ɗo mi kaddete kabaruji amen ɗe kikiɗe hannde fa jeehe fewi nokku ɗe seeɗa mi garama haltande on yewtere amen magasine nde ñalawma hannde o malinkoɓe hewɓe kañum en ka ana ñama ɓiɓɓe leɗɗe fayato kulantireji kecci hono fuu ɓeɗo yimɓele watta yalla ne heɓa laaɓinde ɗiɗo kulantireji fa keɓen famtere anni ko magasine amen maissata diara heɓani en dow majjum ɗo fettango ammi e kañum wadou samasi kon hiire jan
leti pomme tomati carotti aubergine yo ɓiɓɓe leɗɗe e kulle kecce yo ñamduji naftorteɗi sanne le mali saabi barke gonɗo e majji ɗeɗo kulle ɗe ne ñamele galleji kewɗi tawene laaɓal muɗum no fadde ñamde wona fewi hunde nawide to segu kay e bamako rewɓamimi haala sifaji ɗiɓe nawtorto lotude fa laaɓa ɗiɗo ñamduji fadde ɗi ñamede
ɓiɓɓe leɗɗe fayoto kulle kecce ɗe ka fade am ñande ɗum mi wattan ɗum ele ndiyam lanɗam fa waɗa minitaji joyina ɗo sappo yalla ñaw ko woni hen ko fuu ana yalta seguɗo ka min ka fade an ñande kuɗɗe leɗɗe naɗo ɓiɓɓe leɗɗe mi lotan ɗum fa laaɓa e ndiyam or javel naɗo permaganat min ka kulle kecce ɗe miɗe lotira ɗum ndiyam or javel ndiyam lanɗan naɗo permaganat mo coɗanmi pharmacie mi layta lehem mi watta ɓiɓɓe leɗɗe naɗo kulle kecce ɗe lehem fa heɓa minitaji joyi
5 minutes comme ça
soni a ƴeewi nawtorgol pourri ngaji e le jardin ngaji ɗi poussiére ngaji ji guduɗi e keñe rafi laaɓal nokkuji yogaji ɗiɗɗo ɗi jeeyete ñamgol ɗeɗo ɓiɓɓe leɗɗe kulle kecce ha to no wawi sambinde kuteji dow cellal wi docteur harouna berté dunken kabaru ñamduji to sesref joyla toni ɗeɗo kulle ɗe lotaka fa laaɓa ɗi mawi sambinde reedi dugoru tiɗalla fofango e wonande munen
ko
heewi sifaji ñawuji ɗi ñande ɓiɓɓe leɗɗe naɗo kulle kecce ɗe lotaka fa laaɓa yettinta neɗɗo ana reedi dugoru yimɓel yoɓe sera laawi ɗi ɗu dawoɓe fa yetto yimɓel ɓettotoɓe ɗon ɓe ana memira ɓiɓɓe leɗɗe na ɗu kulle kecce ɗe juuɗe mumen satu tawan ɓe cottaɗe jaati kamɓe ɗu eɓe mbawi waytidde e ɗeɗo ɓiɓɓe leɗɗe na ɗu kulle kecce ɗe ñawuji ele memgol ɗum
nden
no yalla hadde ɗiɗo farteji ɗi o hani yo laaɓal e wi docteur harouna berté laaɓal alhaali cellal ɓiɓɓe leɗɗe e kulle kecce to fuɗɗata yo gilla les jardin ngaji ma guese kañe ɗum nokku sottugol majji nden ɗon hani sanne wattene hakkillo ɗeɗo kulle banggal colla puɓɓu keñe ɗumno jogala muɗum le nangue faccintin hono laɓɓinde no yafiri ɗeɗo kulle fadde ɗe ñamede
arande ni sa warfa ñama ɓiɓɓe leɗɗe naɗu kulle kecce ɗe ka aɗa hani lutude ɗum fa laaɓa ndiyam e sabune caggal muɗum lota ɗum kasem e ndiyam laaɓuɗam gattaɗe le kakol ngol gattata le muɗum orjavel fa waɗa minitaji joyyi cuillére orjavel goto fuu sa ɓami ɗum ndiyam litreji jeegom kanɗa wattude hen so a tilke ɗo e hoore fuu aɗa narda e ma laytaɗe fa gasa fade maɗa ñande ɗe ɗum ana waɗa so daɗa sardi ñawuji mbawɗi heɓeɗe
majji
ɗiɗo ñamduji barkindi ɗi joni ɓiɓɓe leɗɗe kañe kulle kecce na fawo sanne le hewtagol cellal ka ɗum yata fe caggal laaɓal e cana fadde ɗe ñamede